Neptune Records.
Bazoka kwa karanga za kuonjeshwa. Na wewe ndiyo fao langu, minapenda nkikuendesha. Daily mimi kitoka shamba mami, mimi nimechoka maandalizi. Inayo ya kutaga plami na changamka. Majimoto kafuni hani miwani tomasa. Chakula kitamu, mogo nazi chachandu na kipapa. Majimoto kafuni hani miwani tomasa. Chakula kitamu tamu, mogo nazi chachandu na kipapa. You're my sweet baby. You're my sweet baby. I say deka deka, deka deka. Kama mtoto. I say deka deka. Wendo uwa la waridi, bila maji wewe uwezi kuwa. Nitakunyunyizia maji wakati wajua watamfuwa. Marafiki mapaparazi na wambea usiwapatia nafasi. Wakaja badili penzi letu tamulika wachungu kama shubili. Unavite Kenya na kunika ndahani minaona raha. Hadi kabuki makangu kana dunda kwa raha bila karaha. Unavite Kenya na kunika ndahani minaona raha. Kama kangu kana dunda kwa raha bila karaha. You're my sweet baby. You're my sweet baby. Asi deka deka, deka deka. Kama mtoto. Asi deka deka, deka deka. Kama mtoto. You're my sweet baby. You're my sweet.
Zalame kwa biti tamu zaidi. Ni moto kama pasi na ni tamu kama nanas. Shaima above the rim.
Production.